waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
weerarada islaam nacaybka oo ka dhaca goobaha babliga ayaa sii kordhay, iyadoo dadka geysanaya weeraradaas ayba sii dhiiranayaan. Falanqayn cusub oo lagu sameeyey islaam nacaybka Australia ayaa muujinaya in dadka falalkaas ku dhacaya aysan kala jeclayn in marka ay falkaas geysanayaan ay dad kale meesha joogaan ama xataa waardiyaal ay ku sugan yihiin. Dadka geysanaya weerarada islaamiga nacaybka ayaa ku sii dhiiranaya falalkaas, iyadoo tirakoob cusub uu muujinayo in 300% ay kordheen weeraradaasi ka dhaca goobaha ay joogaan waardiyaal ama kaamarooyin ay ku xiran yihiin. Falanqayn lagu sameeyey dembiyada nacaybka ayaa sidoo kale muujinaya in haweenka muslimiinta iyo gabdhaha ay u badan yihiin dadka la beegsado. Sida lagu sheegay, 350 dhacdooyin islaam nacayba oo dhacay muddo 2 sano ah, iyadoo dhibaatada ay ka bilaabato marka ay gabdhahaasi bilaabaan iskuulka fasalkiisa koowaad. Warbixinta islaam nacaybka ee Australia ee 2019 oo la sii daayay Isniintii ayaa lagu ogaaday in 60% weerarada ka dhacay goobo babliga 2016 iyo 2017 ay saami ahaan ku labanlaameen dhacdooyinkii dhacay 15 bilood ee ka horreeyey. Marka laga reebo tacadiyada dhanka onlineka, ugu yaraan kala bar 202 kays dadka dhibaatada loo geystay waxay sheegeen in dad ay ku dhowaayeen ama waddada marayeen markii weeraradaasi loo geystay, balse dadkaasi aysan wax taageera u muujin dadka la dhibaataynayay. Ramiya Abdow Sultan, oo ah qareemad muslimadna ah, ayaa sheegtay in cayda iyo aflagaadooyinka dhanka onlineka ay saameyn iyo cawaaqib run ah reebayaan.
The things and the comments and statements that we see online and the hate speech that we see online has very often, as we've seen, translated
qoraalada aan ku aragno onlineka, hadallada nacaybka ee onlineka aanu ku aragno, waxay runtii isu beddelayaan fal run ah oo gacanka hadala ama cay qofka indhaha looga dhufto. Waana arrin walaac leh. Ma aha hadal yar oo layska yiri, ee dhibaatadu waa hadalkii oo ficil loo beddelayo. Warbixintan oo ay soo saartay xarunta culunta Islaamka ee jaamacadda Charles Stewart ayaa lagu ogaaday in 70% dadka la kulmay islaam nacaybku ay ahaayeen haween iyo gabdho muslimiin ah. Waxaa lagula kacay cay iyo aflagaado, handadaad iyo weliba hanjabaad in la dilaya ah, iyagoo ku sugan goobo babliga, inta badan iyagoo dukaamo wax ka gadanaya. 75% dadka geystay weeraradaas ayaa ahaa rag ka soo jeeda Anglo Celtica. Aflagaadada inteeda badan waxaa lagu beegsaday labiska muslimiinta iyo diintooda, iyadoo 96% haweenka la aflagaadeeyey ay xijaab qabeen. Dr. Derya Inir, oo wax ka qortay daraasadan, ayaa sheegtay in islaam nacaybka Australia si hoose uu xiriir ula leeyahay luqadaha cayda ee haweenka caadiyan lagula kaco.
What we found in the previous report and this report shows there's how it operates in Australia at least. And one is where, and I think this is applicable to...
Waxaan ku ogaanay warbiximihii hore, warbixintaana ay muujinaysaa sida ay Australia arintani uga dhacdo. Dalal kalena waa la mid, luqado culus oo haweenka lagu caayo, cay dhanka galmoodka la xiriira oo lagu sii daray islaam nacayb. Markaad eegto cayda onlineka iyo kuwa qofka wejigiisa lagu dhaho, labada kaysba waxaan ogaanay in kuwa dhibka geysanaya ay yihiin rag, dhibbanayaashuna ay yihiin haween. Inkastoo waqtiga daraasadan la sameeyey ay ka horreysay weeraradii masjidkii Christchurch ee bishii March, waxaa la ogaaday koror badan oo la xiriira hadallo nacayb ku salaysan, taasoo ay dhici karto inay ku riixday ninka looga shakisan yahay dembigaas argagixiso, iyo weliba hanjabaado dilid ah oo aad u kordhay. Ibrahim Dadun, oo ka tirsan United Muslims Australia, ayaa sheegay in qaar badan oo ka tirsan bulshooyinka muslimiinta aysan la socon in dowladda loo gudbin karo dhacdooyinka islaam nacaybka oo ay la kulmaan. Haddii ay saas dhici lahayd, ayuu yiri, tiradu intaas ayay ka badan lahayd.
Unfortunately, within our community, we don't actually report these things, which is a bit of an issue, partly because the community might be
Nasiib darro, bulshadeennu ma sheegto dhacdooyinkaas oo dowladda uma riboor garayso. Qayb ahaan, sababtu waa in bulshadu ay ka baqayso inay sheegto, ama waxaa dhici karta inaysan la socon in hadday sheegaan ay markaasi dowladda caawin karto. Marka, wacyigelin bulshada waa mid aad muhiim u ah, ayuu yiri, loona baahan yahay. Warbixinta ayaa lagu sheegay in online iyo goobaha babliga dadka qaarkood lagu yiri waxaan jeclaan lahaa inaan muslimiinta oo dhan dilo. Saasoo ay tahay ayaa la yiri uma muuqato in la baaray ama dad loo qabtay hadalladaasi, taasoo dhalisay walaac weyn oo laga qabo in shuruucda hadda jirta aysan wax ku ool ahayn. Xarun lagu diiwaangeliyo Islaam Nacaybka oo la yiraahdo The Islamophobia Register Australia ayaa bilowday olole ay ku doonayaan in lacago loogu aruuriyo si looga caawiyo warbixintooda xigta, taasoo baari doonta waqtigii ka horreeyey iyo waqtigii ka dambeeyey weerarkii Christchurch. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.